Original Addis.
Mokoromo Tanza Vati Chakangan Sango Tende Gachuoli. Muteke Kasuleva Mokava Kwaya.
Atoganiza Niguinjili.
Ime Mane Toye.
Iwe Gamu Iva Chuchuta. Mane Sinani Vakolota. Chiva Kariaku. Nachu Chiva Kariaku. Iwe Gamu Iva Chuchuta. Mane Sinani Vakolota. Chiva Kariaku. Nachu Chiva Kariaku. Kanize ni kungongo telewani, ni kupange namba wani. Kanize ni kuinjilile, kanize ni kuinjilile. Kanize ni kungongo telewani, ni kupange namba wani. Kanize ni kuinjilile, kanize ni kuinjilile.
Wani ni weekend, seo pangi pretend.
Wani,
you wanna give it to me. Sio pangi pretend. Say, you wanna give it to me?
One.
Give it to me.
Yeah. I a bad man.
As you know.
Kale meme na henta fule abazuni kunibona ni kwete ni sekaba
kanize ni kungongo telewani ni kupange namba wani kanize ni kuinjilile kanize ni kuinjilile kanize ni kungongo telewani ni kupange namba wani kanize ni kuinjilile kanize ni kuinjilile
ni weekend sio pangi pretend. You wanna give it to me? Soon we weekend. Say, so pangi pretend. Say, you wanna give it to me?
Wani.
Give it to me. Yeah.
I a bad man. As you know.
Bad